ukuthi wenzizwa ngiyadideka manje sekuthi angibuzi wenzizwa ngiyadideka manje sekuthi angibuzi kweza kwethu ngiyadideka manje lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu kwandlovu konizazi kwandlovu kononjiya kwandlovu konizazi kwandlovu kononjiya kwandlovu kolomsamo Kono tutani we kwandlovu kononjiya Lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu Lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu Akono tata kwandlovu osakazi bolovu kwandlovu konizazi Kwandlovu kononjiya Kwandlovu konika kulasophongolo we umshayi wendondo Konime akazwe lonke Kwandlovu konizazi Konime akazwe lonke Kwandlovu konizazi Kwandlovu koningwasme Utita tita ngumapiki Kwandlovu koningwasme Utita tita ngumapiki Lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu Lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu Lofana ungwakwandlovu insizwa ngabufuzile nikwandlovu Ayibiza kodwa ngibune nimisa kahle libaza ngamakhora amaqede kungwele inkosi ngumshova kanti babe nenkani ngivele ngiphume enkanini bathi ngiyiqaqa amaqaqambala aqeda ukugqadazela mhlaqazela amadoda asiye madoda sibaneni madoda angenikwandlovu khona izazi khona onjini ungakhamba lakhamba
suka ngayithatha uyibhune nimise kahle madoda wokuthi angiyele kwandlovu kwandlovu lenakwatha Wokuthi angiyele kwandlovu kwandlovu lenakwathaka Okwakukhona insizwa okwakukhona amadoda aswaye Okwakukhona insizwa okwakukhona amadoda aswaye Akukhona osinja akwakukhona osibuza Ukhona okuza Ukhona umakhawu Ukhona umakiyaki Akwakukhona umthandi Akwakukhona ogemeshi Ukhona osakhoyise Ukhona okamthilini Ukhona okamalaka Akukhona onomathenisi Akukhona osanyombo Kolomkombolo Okwakukhona insizwa Hayi insizwa yakaDaniela Unoma yihayi Untamo kaJinwa yisidi Usilwa nabimbile enyinyaseka Enyinyasethaleni Enyinyasesho Ikathwe uladama umfana womntu Kwandlovu konizazi Kwandlovu khona badile Lofana ungwakwandlovu na Lofana